kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
sakirabe dibe jamnyale modde ngone altinere sappo tati lewru julie hitane 2026 ousmane nyaabu kabaruji do mamadou watra woni to boggi jande to wallirinde hore mudun e kalisi cheke dum wonno ko bale rewbe siga so gondi joni cheke gadoje faabe ngatta kalisi o e gulleji dibe kebata hen duwan sa yon nokkudo himbe mboddile jam e deere yon nokkudo do fina tawaji e nesuji ngudi il al ajal dun hedd no woni tariki gennindi en keban jaabudi leedi kabaruji kartanaadi lamorde men e yodi woni sembe kabaruji kikita ko bismillah mo heda sijo tamani sigaso nyande fuure be buri wadde bale cekotode fa jobana golleji mu benna cheke sekade fa cekade wattu fu fa wadude fa be bama nyamandeji le bale de yirwininde jaaguji mabbe golleji sardingeji waylitingol bibbe jalfa madu yottade golle juude golle ngado fa be keba bantare bangal itugol kalisi jantore kejara men gondo ha bambadu fakitango sita sidibe
enen watti sappo jo jamde li denne noddirtene midin le genni sigaso ko yaata robe chafande joon ana korti le danki goti kesum en kalsan joodi yesum en goto mabbe fu wadan do kalsi yontere fu so inne mudde ma winne tal kurnu yontere fu be lebe korti nan kalsi ko faawta wadde golleji ko hunkinta ko mabbe dum go holliti kanko madame jara e sata kulwali amiru de walle cooperative
on a parin wonna
sera men cooperative amen fu men darde e musakaaji mudum goto amen fu wadan ko waawi yoga amen wadan bu temdere le le fu yogadu ana wawa de teme didi so neddo gortan hebiwe kalsi ana wawa bamde nyamane yoga ana wawa bamde fa ujnaji sappo yogadu ujnaji nogay fatar ujnaji temdere misali sa bam ujnaji sappo nyamane a yobanu ujnaji sappo e go ujnerne naton balleku de walde cooperative nyenneme fi dabiridu darnude golleji o cooperative kalsi ko wonno fu me peccan fa fota hakkune yimbe walde ne fu hebe balleku jungo o cooperative holitivi o cooperative nafiden sanne ko nari bangal hebude nyamane huntra hajum en taw yotta kim bankiji dungu holliti kanko Alima Traore goto hebe faaba munya jungo o cooperative
ebe parla
mimi neddo goto jalle o cooperative kalsima bammile o cooperative mi wadde dum jaago nafika sanne sabe handen mi darde almasada dan fu mi e milo dan o cooperative anam jogi nafa sanne sabe an faaba am wadde jaagoji ciwde nanal mudum fa yirimna kebe amende
semanu no wayambulu
ciagal wattude nyamaade yimbe ben de walle cooperative natinga sabe yirimini golleji rewbe hewbe le ne genni festa fa handen ben hasingin e balleego dungu awa bama hebni siyo tamani yo genni sigaso
koro ko yaata sukaabe jokkol be chapan e joon jangina alan kanya jande pawinde do darani goji arandeji neddo mo kasara hewti jasi jci e koro darani jande de do faba mo be banyagarabe gollobe protection civile woni wadbe ende jande imadara fisa fisa wa fuddi sappo go lewru julien duto ansongo to le jontena e rewbe sukaabe jokkol fa yottare himbe ngenendi fudoni ansongo e baji ngadan imadaraji wutugol fonse ngaji yalla be darano yalla sakade yolo ngoji e ciagalla yontere tajgol qur'an wiam hewtama to tumbutu to sabe edam hebi kubbo janna kanon hultam yer fa hande ndiyam cinida hebude dan ana tiide himbe kinanja sato ngaji e nukuje pompe ngaji yalani keb ndiyam cinidam kanon hultam yer fa joni kubbo jam ana woni ton tiidal mudan ana wodi duwan sa yo nokku njogi do tariki gondo le wuddu leydi meden di ngendi du siji kewdi fina tawaje e nesuji ngodi le mudun illa al ajalla ngendi di e bamaran ko be njo ni dun arande ka hulitam sakitam e hulitam wiyede cakite wa kanko be ngari tawti be bamaran ko be woni njodi be don fu singaaji goddi ngari tawti e wa kanko be fabidren famu e o tariki anni ko amir ngendi di abubakar ali siji huliti enna doni do faccitango e sita sidibe
Le village de Douanza est créé par des Bambara, le premier habitant.
Genni Douanza, Bambara ko jojin dun. Neddo arandirejo jojino ni genni ana entité Dogoza. Nous savons so hewbe ana nodre genni ni Douanza. Ciagal mudum waakambe wari. Be juwiri baleri Douanza wari jodi bangé hayrene. Tombe ay hebi jodi. Sa yeyta fe handen ay an jaati battan cuudi me mahiraadi birgeje aran. Ga ciagal mudum Bambara be witti yepito waakambe. Ciagal mudum waakambe du eggito tawaton wari jodi le genni Douanza. Tombe woni fa handen. Horeje mabbe ana antitire nu e jigiri nga watti joni jalen ko heewi ko jale leedi mallin ana joddini genni duanza nga ko buri heewde du won fulbe dogonobe koroborobe fatade burramebe arabe senefoen e sebbe golleme ko heemun anayri bangal jaagoji deman maral dabaji bede wondi du bene wurile gurnal lobbal
passion c'est le commerce c'est l'agriculture c'est l'élevage donc nous vivons ensemble dans l'harmonie
sakrab do kadude kabaruji di o njarame hedade